excited for her. I'm so happy. As you talk about cool, hey, I get time to get your wings out cool. Well, I'm singing, oh, so cool, yeah.
Ubona ngani ukuphumelela kukaShasha kuzayenza ukuthi umhlaba wonke jikelele uqala ukuthakazelela abahlabeli baseZimbabwe na?
Akakhulu. Yanye lalo ithemba lelo ukuthi ave mawukwamanje ukumuntu seziqalisa ukudinga siza la nje kahle ukuthi uma lo uphuma phi uvele eZimbabwe uZimbabwe kulabo bana.
So when I've been years vele ukuthi uke wayenza ingoma naye uShasha bekunjani ukusebenza naye?
Ngokuchaza nawon village lenkazeka mangi record ngihamba eli Harare ngisiya uHaifa. So uDS Mjarira wayeng manager producer wakhe ngisikhathinis wamfonela wathi Kelvin sisula ngokwazi uMT fike studio zelaba for 30 minutes ngithi ngifika ngopane ngithola kulo Shasha kulo Buffalo Soldier kulo Zuzuzuza weBotswana. It was just a beautiful day for me. Then sasingena kwezestudio wasengidlalela yena ke afuna ngifake one or two verses on. Then one of them was ekaShasha, and because it's ekaShasha kuphela ngoba I liked it more. Ngoba eyile that thing all the way to Harare, crashing, shining, to the moon all the way. That is for it. All the way to Harare, crashing, shining, to the moon all the way. And this is a Shashan,
all the way to